This being Wednesday,
ngithembisile izolo kusihlwa futhi bengizokhuluma uma inkosi
ibizovuma
kulo busuku endabeni ethi isandla esiloba odongeni impela nge-obe singabeka amaviki endabeni bese-ke singaliphali neze ingaphezulu kodwa ngizozama ukubeka izihloko nje ezincane zayo kulo busuku ngosizo lukamoya ongcwele uthi manje ngifuna ukufunda kudanyeli isahluko sesihlanu nevesi lamashumi amabili nanhlanu futhi kufundeka kanje yilo umbhalo owalotshwa mene mene tekel ufas manje inkosi ayinezele izibusiso zayo ekufundeni futhi angazi noma umfowethu olungileyo umgcini lapha bengacisha lamalambu akhanya kakhulu umsebe walo ukhanya phansi ngqo ngapha ngiyabonga ngomusa kakhulu ngikwazi ukubona izethameli manje-ke uma ngikhuluma nanoma ubani ngiyathanda ukubabuka ebusweni uma ngikhuluma bonakala kakhulu nje sengathi kungukuxhumana ngqo nabantu manje sethembele enkosini yethu kulo busuku ngenkathi sisazama nje ukuthatha isikhathi sami bese khuluma ngale ndaba ngiyazi ukuthi yindaba enkulu futhi yindaba yenkonzo yobuvangeli kodwa ayiseyo eyokuphiliswa ngukankulunkulu kodwa engiyokukhulu ukwedlula ukuphiliswa ngukankulunkulu umzimba ogula ukwedlula konke engiwaziyo kulo busuku ngumzimba wokomoya wenkosi yethu ujesu kulo mhlaba uma ntwenguntwengu futhi wephukile sewuze ngempela udinga ukuphiliswa ngokukankulunkulu manje indaba yethu lo busuku iqala ebhabhiloni futhi ibhabhiloni kuqala lalakhe okuseyiyo namanje eshinari futhi kuqala lalibizwa ngokuthi isango likankulunkulu ibhabhele futhi kamuva labizwa ngebhabhiloni okuchaza ukusangana ebhabhiloni liqhamuka ekuqaleni kwebhayibheli ugenesisi futhi liqhamuka phakathi nebhayibheli futhi liqhamuka ekugcineni kwebhayibheli incwadi yokugcina isambulo njengokuthi likulo lonke ibhayibheli lifanele ukuthi lisekhona nanamhlanje kanti futhi yonke into esemhlabeni namhlanje ngendlela yezinto zikamoya njengomoya kankulunkulu nje nomoya kadeveli nazo zonke izinkoloze nakho konke esinakho namhlanje ezweni zaqala kugenesisi ukuthi igenesisi kuchaza ukuthi ukuqala nazo zonke lezo zinto nokho phansi kwelinye igama nangaphansi kwesinye isimo kodwa umoya ofanayo owaqala kugenesisi uyakuveza futhi kunjengesihlahla nje esikhula kukhuphuka siya enhlokweni lapho sonke sizofika kuvuthondaba ekupheleni ezahlulelweni ezinkulu zikankulunkulu lapho ezicazulula zonke izinto futhi konke lokho okwakunesiqalo kuzoba nesiphelo yilezo zinto nje ezazingenasiqalo engenasiphelo yingakho umkristu ozelwe ngokusha engenaso isiphelo ngoba unokuphila okuphakade nokuphila okuphakade kuyingxenye yokuphila kankulunkulu uqobo ngokuba unkulunkulu uphakade negama elifanayo igama lesigreki elithi zoe elithi ukuphila kankulunkulu inkathi ujesu ekhuluma wayesethi ngibanika ukuphila okuphakade lelo gama elifanayo liyasetshenziswa futhi ngakho-ke umuntu ezelwe ngokusha umoya wakhe usuguquliwe futhi ube yingxenye kankulunkulu kakhulu ngangokuthi useyindodana kankulunkulu futhi uphakade njengoba nje unkulunkulu ephakade ngoba uyingxenye kankulunkulu ukuzalwa kwakhe ukuzalwa ngokomoya manje ibhabhiloni laqanjwa indoda egama lingunimrodi owayeyindodana kahamu indoda embi ngempela futhi ibhabhiloni lake laba yikomkhulu leze
When this great city was built, there are all the little cities, all the
paintings, and so forth, to this great city. Uthi phakathi lapho uma uzofunda ezinye zezincwadi zasendulo njengahistori ethi amaBhabhiloni amabili neminingi yemilando yasendulo, uzothola ukuthi babenazo zonke izinhlobo zezimfundiso zokwazi okufihlekileyo phakathi lapho. Babenowesifazane phakathi lapho, angilikhumbuli igama lakhe okwalesi sikhathi, futhi wayethola izimpande ezingejwayelekile futhi ziphuma emhlabathini bese enza onkulunkulu ngazo. Kukholakala ukuthi lokho kwakungonkulunkulu uJakobe abathatha kumkhwe
wakhe,
abanye balabo onkulunkulu lezimpande kanjalo njalo. Izimfundiso ezincane nje ezigamile futhi kulezo zinto kwavumbuka lezi zinkoloze esizibonayo ezweni namhlanje. Uma uzoqaphela imvelo yazo nemvelo yalezi zinto namhlanje, imvelo efanayo. Ngakho iBhabhiloni lihlezi nje kuleso sigodi esikhulu esivundile lapho, futhi lalizungezwe futhi liniselwa ngenkasa ngumfula iYufrethe neTigris, futhi kwakuyisikhungo esikhulu sezolimo. IBhabhiloni lalingumuzi omkhulu nawalo ngokulinganisela cishe amamayela ayikhulu namashumi amabili ukuzungeza umuzi, amamayela angamashumi amathathu uhlangothi ngalunye. Lokho kwakungenza amamayela ayikhulu namashumi amabili ukuzungeza. Bathi imigwaqo emzini waseBhabhiloni ongamafidi angamakhulu amabili ukuvundla. Izindonga zaziwugqinsi olungamafidi angamashumi ayisishiyagalombili futhi ngokuyikho impela ungamafidi angamakhulu amabili ukuphakama. Babengagijima umdlalo wezinqola bezungeza lezi zindonga ngezinqola. Namasango ayenziwe ngethusi, nalawo masango manje-ke ayeba amafithi angamakhulu amabili ukuvula. Futhi khona impela maphakathi nomuzi kukhona isigodlo, nesigodlo sasiyisihlalo sobukhosi. Namaphakathi nomuzi kwafika umfula omkhulu i-Euphrates. Uma uzoqaphela umuzi kaGeveli, ngoba uqanywe ngokulandela umuzi kaNkulunkulu njengomfula wokuphila phambi kwesihlalo sobukhosi. Futhi kulo muzi babanezinkulu izingadi ezishwibekayo zisuka ezindongeni ngokuzungeza. Futhi kwakungesikhulu ngempela isizwe esinamandla ngesikhathi, nangokuthi sasibhaqabule izwe elaziwayo. Lonke izwe lalithela, laliqhubekele phambili kuyisayense, futhi lalinezinto ezisanda kwenziwa yisayense eyayikwazi ukuzikhiqiza. Lalinezinqola ezisanda kwenziwa, imiklamo esanda kwenziwa, izikhali ezinamandla kakhulu kunazo zonke, nezezinsimbi ezedlula zonke. Laligqamile kulo lonke izwe. Bese kuthi-ke ngaphakathi kulezi zindonga lapho inkosi uBhelitheshazari wayeyinkosi khona ngesikhathi salesi sehlakalo esikhuluma ngaso kulo busuku, inkosi uBhelitheshazari, iBhayibheli elithi uNebukadinezari owayenguyise kodwa eqinisweni kwakungumkhulu wakhe athatha esikhundleni sakhe inkosi uNebukadinezari. Abaningi benu bayakhumbula ukuthi uNebukadinezari wayengukuqala kwemibuso yabezizwe ikhanda legolide, futhi wayenyukele eJerusalema okuphele ngamamayela amaninginingi, futhi wayethumbe abajuda futhi babehlisela embusweni wakhe. Wasebenza zigqila futhi babesebenzisa ososayense babo kanjalo njalo, njengoba kwenza iRussia nje ngenkathi iyongena eJalimane. Futhi lapho yingakho benebhomu le-athomu kanjalo njalo, bathola labo sosayense bamaJalimane. Yingakho beqhubekele phambili kude kangaka namhlanje, babathumba base bebabuyisela emumva phezulu lapho bona uqobo babengenayo. kodwa bahamba balanda lezo zinto njengoba bekwenza uNebukadinezari kubaJuda. Futhi sithola ukuthi ngalesi sikhathi kwakukhona indoda elungileyo igama linguDanyeli, umprofethi wenkosi, wathathwa wathunjwa ngesikhathi. Wayesebenze njengenkosana phezu kwabo bonke osonkanyezi kanjalo njalo nezazi nomeki. Ngokubusa kwenkosi uNebukadinezari uthi manje uBelteshazari wayesengamele. UBelteshazari waye uhlobo lwendoda embi, wayengenendaba nje. Wasekuthi-ke bonke abantu baseBhabhiloni benokuvikeleka okukhulu kangaka njengoba babezizwa ukuthi babenabo. Uma nje beke baba phakathi kwalawo masango namasango avala nezindonga ezingamafidi angamakhulu amabili ugqinti olungamafidi angamashumi ayisishiyagalombili. Cabanga nje ukuthi kufanele ukuthi abezizwe bevikeleke kangakanani kulezo zindonga. Kodwa nje kubulani lokhu, akunandaba ukuthi leyo sayense ikwenze wavikeleka kangakanani, uNkulunkulu uzokufumana uma wona. Kunye kuphela ukuvikeleka nalokho kukuKristu Jesu. Manje lapho bezwa ubumqoka babo obukhulu bokuba yisizwe esiholayo sezwe, okuyikho uqobo impucuko esimodeni njengalena esiphila kuyo nje le Melika engakholekiyo, futhi ngithe kuphazamiseka uqobo lwami. Kodwa ngiyesaba sithatha isimo sokuziphatha esifanayo abasithathayo. Yesu kuzwa ngenxa yokuthi sinakho esicabanga ukuthi ososayense ababedlula bonke, nomashini gani ababedlula bonke, namabhomu ama-atomu namabhanoyi ashesha ukwedlula onke. Futhi sinohlobo ngokuba yisizwe esihamba phambili sezwe sithe ngandlela thize ngezokuphepha kwethu ngaphandle kukaNkulunkulu. Kuyiphethini elihle kakhulu. NoNkulunkulu akaguquki neze. Isimo sokuziphatha kwakhe ngesono siyafana namhlanje njengoba sasinjalo ngaleyo nkathi, futhi akukho ndawo yokucasha phansi lapha. Kuphela kuKristu niphephile. Nakulomuzi omkhulu njengoba bazizwa ukuthi yayingekho indlela ezweni yanoma yiphi impi kuba ike ihlasele lowo muzi. Ezinkulu izindonga eziphakeme nempahla yabo yesimodeni, futhi babevinjelwe ngqi ezweni elingaphansi. Kodwa babazi kancane ukuthi isizwe sibi esasibizwa ngamamede namaperesiya, manje osekungamahindu asendiya. Babazi kancane kanjani ukuthi emamayeleni amaningi kude wawugujwa umgudu umfula ukujikisa umfula iUfrate ukuze bamashe phansi kwezindonga. Ngenkathi bezizwa ukuthi babephephile ngaso sonke isikhathi babezizwa ngaleyo ndlela. Uma babezwa lokho, ngakho-ke babehamba beqhambuza esonweni. Kubonakala kanjalo uma umuntu efika endaweni azizwa khona ukuthi ukhohlwa ukuthi uphelele, isono siqala kumbamba. Ibandla, isizwe, umuntu ngamunye ozizwa ukuthi akadingi isizwe oluvela ngaphandle, isono siqala ukubusa kuye. Iqiniso lelo. Futhi besingaqaphela futhi ukuthi uma abantu beqala ukuzwa lokho kuzizwa umkhulu ngokwejwayelekile, isono siyangena bese sibadlavuza. Ngakho benkathi bevaleyo minyango babecabanga ukuthi abephephile, kodwa uNkulunkulu wabo waphansi esezulwini. Nesono siyahlazisa kunoma yisiphi isizwe. Ngiyamangala kulowo busuku nayo yonke impahla yethu enkulu, lemikhumbi ingwenya yakithi elawulwa ngeatom namabhanoyi akithi angamajeti andiza mamayela angamakhulu amaningi omzuzwane ukuthi ngisho noma umzuzu angedlula ngisho isivimbamsindo kodwa ungalokothi ukhohlwe kodwa ukuthi izono zakho ziyokufumana futhi ngalesi sikhathi babevale amasango futhi babecabanga ukuthi babezokwazi babengaziphilela nje ngokuzitika njengoba babefuna ngoba babevikele babeyisizwe esihamba phambili zonke ezinye izizwe zazibheke bona ngesayense nangosizo futhi ngakho esikhathini esinjengaleso wawukhona inkosi yayicabanga ukuthi yayizoba nesikhathi esikhulukazi futhi yahlela usuku enyangeni ukuthi yayizoba nomdanso omkhulukazi noma njengoba bengingasho umculo wokuzibinya wesimodeni awukho lutho olunye kuwo futhi ngakho yahlela isikhathi futhi yamema wonke umuntu odumile onke amasosha nokaputeni nabo bonke abafazi nezancinza manje isancinza yisifebe sangokomthetho nje futhi niyabo uma umuntu ezinzwela ukuthi ukhohlwa ngokuthi uphelele ukuthi uqale ukugqambuza esonweni na futhi wabiza utshwala obedlula bonke ayengabuthola baleli dili lomculo wokuzibinya omkhulu ayezoba na wayecabanga ukuthi wayephephile wayecabanga ukuthi kwakungekho lutho okwakungamlimazi ngoba wayephephile futhi wayenalokhu ukuzitika okukhulu ngokuphuza kwenye yelezi zingadi emva kwesigodlo nje futhi ngenkathi esengaphandle lapho engadini mhlampe babeyihlobisile yonke kuze kuyofika phezulu bahlangasela konke okuqobezelayo kulenga futhi wathola onke amantombazane abubisayo nabaningi besifazane ukuba beze ukuzobungaza amasosha nobhiya wabo namawayini abo uma lokho kungesikho kumisiwe kwesimodleni kwedili lomculo wokuzibinya namhlanje angazi ukuthi elinye belingaba kubi kunjalo impela futhi banayo yonke into ebingomuntu futhi babezoba nesikhathi esikhulu futhi akungabazeki ukuthi abesifazane abaganile abaningi beze amadoda abo yashiwa ekhaya njengababheki bezingane besaphumile ukuba babe nesikhathi esimnandi futhi ngapha nangapha kungabazeki umama wayehamba phansi endlini nengane egulayo ngenkathi indoda edakiwe ihambile ukuyoba nesikhathi esikhulu isithupha nje soyedwa nohafu wedazini womunye futhi sengiyababona lapho beqala ukuphuza nokuba nesikhathi esikhulu futhi sengathi sengiyabona babeyishaya ngempela ibheni futhi benomnyuziki namabhungu namatshitshana amancane eshibana namasosha edakiwe edumela besifazane futhi ebaphosa emakhanda awo futhi ebaqabula futhi ebahlalisa phansi ezitulweni futhi eshaya uhule cabanga ukuthi ayephephile melika unkulunkulu owabuka phansi kulelo dili lomculo wokuzibinya wabadakiwe ubuka wena kulo busuku futhi kufanele ukuthi babe nesikhathi esimnandi ngempela futhi sengathi ngiyabona lena lapha inkosi uBelteshazzar wayengu-Elvis Presley wesimodeni wayekwazi ukwenza okuninginingi okuhlotshiswe kwahlotshiswa kwabo ababenakho nakho konke okwabo ababekhubeka nakho futhi bengazi ngaso sonke isikhathi ukuthi ukufa kwakulele emnyango ngakho lapho idili selikhubeka kamnandi kwawejwayelekile ukuthi akufane nje nokuhlelwa okukhulu kokusakaza ngethelevishini kwe-Hollywood yesimodeni babecabanga ukuthi babezokwenza amahlayathize amnandi ngenkolo cishe njengezimpahla zokugqoka zika-Arthur Godfrey noma into efana naleso simodeni namhlanje noma omunye umqoshiphisi ka any fort yenza olunye uhlobo lwehlaya ngumshumayeli kodwa uNkulunkulu selekho ebuka phansi esezulwini kodwa babecabanga ukuthi babephila esizweni esinjalo ukuthi sasingeke sathintwa
kodwa
uvuna umtshalile.
Just be aware of that people. Whether you are a nation or a
individual, you are a nation. Nakho konke okucobezelayo kundiza nezintombi zithi yebo thola ukuthi singathanda ukuzwa lokho namasosha asemancane eqhubeka njengamabhungu namatshitshi anamhlanje ngoba lokhu akwehlukene nebhabhiloni lesimodeni ngingummelika kodwa kanjalo nodanyeli wayengowasebhabhiloni ngaleso sikhathi
kodwa
lokho akusitholeli isono.
Said to a girl one time,
God had told us that anything else is God.
She said, "I need to understand. I am an American." I said, "That don't mean nothing."
Luto, Luto,
I'm glad to be an American.
Ngiyajabula ngokuba ngummelika. Kodwa lokho akuhlangene nokubonisa ubuKristu. Akuthi shu.
If we sin, we are going to pay for our sin. Sizogoka ngezono
zethu.
Just be it assured to you. They had a prophet there. But they wouldn't listen. They had the message, but they wouldn't obey. If that isn't modern America, I don't know it. They got the gospel that
preached,
but they like to make fun of it. So they said,
God doesn't permit sinners to come out of his house.
And they go get the vessel
and
bring them into the temple, and they're going to have a good drink out of the vessels of the Lord. And when they pour their turtles back into it, into it to have a good joke about it. Oh, they tip the glasses and
the bottles
and begin to drink and laugh at the other religion of the Lord. They were ignorant of what they were doing. And so is the nation tonight. Ignorant of rejecting the message of the Lord Jesus Christ and the baptism of the Holy Spirit.
Were born again.
There is a way that seemeth right unto a man, but it is a way that seemeth right unto a man.
Abiza abantu abazama ukuhlala ngokuhlanzeka nangokuhlonipha nangokulungile.
They call them old fashioned.
Ababiza ngefashion endala noma umgidi wengwele noma uhlobo oluthile lwegama elihlazisayo. Futhi babiza izipho zenkosi azenzayo ngokuthi ukusebenza komoya ongcolile njengombhuli noma udeveli.
Ningaphunyuka
kanjani ewahlulelweni na?
The blood of the
inkosi ebafela ukholo libiza ngokumelana nakho.
If God He'll have to raise up Solomon. Right. We are bound to judgment. And these great wonders that we see our blessed Savior doing, they are lying signs that judgment is at hand. And she's told this nation from side to side, from east to west, from north to south, and they spread it, write it up in their papers as nonsense. Think of it. Modern
Babylon.
For he saw coming from heaven the hand of a man, and it began to write up
I
want you to notice
the picture. Manje mhlampe izinto izezibani zazibekwe ngaphandle kwalokhu ocwebezelayo kwabo lapho ababenomculo wabo wesimodeni wokuzibinya lezibani zazilokoza obondeni unkulunkulu akazenzi izinto ekhoneni kuphande mpela phansi kwezibani lapho unkulunkulu ekhuluma khona futhi anyakaze.
Ngakho
ukuloba kwakhe ngesandla kungaphezu kwemvelo kwakulapho okuplastelwe khona odongeni lapho bebona khona bonke nenkosi kufanele ukuthi yiyo eyakubona kuqala lombetho wamahlaya wesimodeni umsekisi wasemsakazweni okahle umdlali wethelevishini lapho eshayisa iglasi kubaphuze noma inkomishi ayenayo ezandleni zakhe.
His eyes bulged out.
Amehlo akhe akhuntuka.
And he felt all shook up.
I'd imagine
he did. The Bible said that his bones
come loose out of him.
He surely was all shook up from
enough.
When God begins to show his signs
that he shook up, he says, God is going to show his signs. Kuthi lapho ekuqaphela iculo lakhe lomkhulu wokuzibinya lamenza wachathazela. Kwathi-ke lapho ekuqaphela lokhu kuloba ngesandla odongeni engathi ngiyababona omisi abancane nezidebe zakhe ezipendiwe sengathi angazi ukuthi yini. Nezinwele zakhe zonke zifakwe ubucwebecwebe futhi ehamba engabashiya futhi kanye nalamasosha adakiwe.
He comes down
wetha evela enkazimulweni.
And his hand was writing on
Lesanda
the wall.
And
quickly, the Bible is called all the soothsayers, astronomers, all the bishops,
the doctors, the cardinals,
and so forth.
Why is it man James on the tail of a I didn't know that I was going to be a man.
And they were dumbfounded.
Baba pitene.
They know nothing about it.
Baba ngazilutho ngakho.
Kulabo
bonke bemilapho khumbulani.
This is the breaking of the
kingdom.
And as it come in under the supernatural,
You see, spiritual things are spiritually understood.
And then they were all
disturbed.
And they didn't know what to do. And finally, on the queen, remember, she was an
African.
And the only way that she knew something was going on, word came to her that the king was all shook up. And the party had stopped. She would beg one of the
young people
to leave. She rushed into the party, and as she seen but he didn't know he was dead right then. And so Daniel was brought in. And as he was brought in, a creature of righteousness.
A man of God.
But you see, the king of the
kingdom.
That's the reason he was in the condition that was in
him.
And they brought Daniel. And he said, why can't your popes and doctors interpret for you? They had nothing to interpret with.
So Daniel
said, oh, no, Savior, you know all these things. They're not hidden from you. And I say to America, you're not ignorant of all these things. As the nations before has and done what we have done. We are weighed in thousands pounds. What happened to France? What happened to Germany? What happened to the other nations who were born women and big
men?
It always comes out that way, and you're not immune from the judgment. God is just. And he said, your father, how God made a great nation, but he forgot. And he does the same thing that God turned him into a wild beast. Said, you're aware of these things. And then you take his holy vessels and make
them cut off. No, he said,
the writing has been set on the wall. And this time your kingdom is numbered. In other words, looky here, days are numbered. Your kingdom is taken from you and given over to another nation. A brutal, godless nation. One that's just bad as hell. God makes sin fight sin. I wonder today, little did he know that
God under the gates
right then the God would be
killed.
And the soldiers were in the streets praying the palace guard. They're unconcerned.
Babeka iphimbo limelane lowangempela ubuya kaNkulunkulu ophilayo weqiniso. Ngeke babe nayo. Bagcwele kakhulu ubuhlelo, bagcobiswe kakhulu. Abona sikhathi sesihlangano lemkhuleko. Bakubathelevishini nasemabhayisikopo ukuthi belokhu bethilileka nasemadilini abadakiwe nezinto. Lelo iqiniso. Lokho kungezwakala kuyifeshini endala kodwa kuyilokhu isizwe esikudingayo namhlanje. Kuningi kakhulu ukwenza ukukhebane ngasebhanganini sekufakwe amaglove erabha. Lifanele libanjwe ngezandla zingafakwe lutho ngomoya ongcwele. Qiniso. Philippians 1 Peter 3 noma amabili endlule komunye wemilayezo yakhe. Wathi esisizwe singaba isikhali kwirussia noma isibi isikhathi irussia efisa ngaso. Ikuphi na? Niyothenga amarekhoda ka-Elvis Presley bese lihlala ekhaya lisuka ebandleni ukuba lizwe siyamthanda uSusi ngolunye lwalezi zinsuku. Nilinganisiwasiwenisani futhi nakufikela nilula. Wazekalo!
Kwayisali kusabajongeni. The Russians put up a Sputnik.
AmaRussia abeke phezulu isipiki esingeke sasilawula amamayela ngamakhulu amahlanu ukusuka emhlabeni futhi abengabeka esingu-hafu edazini phezu kwe-United States emizuzwini engamashumi amathathu elandelayo bese shawumingo besethi nikeleni noma nibe inqumbi yemilotha emizuzwini embalwa. Angakwenza. Akukho lutho esingalwenza ukuba siwavimbe. Usezandleni zawo angenagazi angenadiziyo abakhomanisi angabesaba uNkulunkulu. Yilokho uNkulunkulu akwenzayo ukwenza isono sibe sobala. Cela unjalo uma nizofunda iBhayibheli iRashiya izokwenza lokho ngokwesambulo. Kulungile yena bothisha besiprofetho ningathi nehluke kulokho kodwa lindani nje kuze kwedlule.
IRashiya
ibekwe lapha ngenxa iyaleyo ntoso impela. IBhayibheli lasho njalo. Manje nansi lesiputniki sazama ukudubula sisodwa ngomunye umthuku sacabanga ukuthi sasizokwenza impela kakhulu njengoba yena sasuka amafidi amathathu emhlabathini futhi saphelela phansi. Umsulakhini kakhulu okusindika lesono.
Ninganizaningalifali
futhi zifunyana silula. Nkulunkulu sihawukele. Sekwenze njani na? Bekulekwenzekani ukuba abeyothumela lezo ziputniki phezulu naleyo micibisholo ejikijelwayo bese ithi inikeleni noma nibe yindunduma yothule emizuzwini embalwa na. Sobala uhulumeni wakithi kusindisa impilo bengazinikela. Leyo nto kuphela ababengayenza. Manje-ke bekungenzekani kwabanye benu maMelika. Sonke siphakathi lapha, hayi lapha. Kodwa ngiqonde ukukhuluma ngokwezwe lonke na. Ngikhuluma ngokwezwe lonke. Ninapho zihlakaniphi ezinokuziphenya amantombazane enihambe nigijima ezindebe zenu ezingane zipendiwe njengohlobo oluthize lomqumbi wembali. Nihle umshumayele khona yena eshumayela ivangeli. Naphi ngwana kitana ocabanga ukuthi unobuningi kakhulu buhlakani ngobuqili kunoma unenhlakanipho ongayilawula. Kuzokwenzakani kuwe baba otheza ekhaya ebusuku nomama futhi ubuke ithelevishini ngenkathi omncane esensimbini eshisayo nosisi esezansi enkantini ndawondawo futhi usezansi lapho ezomlulo wakhe wokuzibinya na futhi nibukele ithelevishini futhi nihlangisa kabangeli. Kuzokwenzakani kubalunga lebandla na? Uzoba yini uphumela wakho na? Ungathi uba negama lakho kuzo zonke izikole noma ibandla elikhulu kuna onke edolobheni. Kodwa ngaphandle uma usekuphepheni kwegazi lenkosi uJesu uyobhubha nalabo awayobhubha. Alikho ithemba ngawe. Kuzokwenzekani na? Ukhole isiputniki phezulu lapho. Kuthi bekuya kwenzekani na isizwe besizozinikela kusobala? Yona so ekotho uhulumeni abengayenza. Manje-ke kwenzekani na? Amakhakasi ngamakhakasi emithwalo emikhumbi yamasosha. Amakhakasi ngamakhakasi amabhanoyi abengehlela kulesi sizwe. Abesifazane bebenganukubezwa emgwaqeni. Ungenzani wena na? Ningelabo. Awukhathele bewukhiphe ekhaya lakho bayolidla. Bekwenzekani kini? matiti nawe nizwa nani nonke ngaleso sikhathi na
sono
sizosihlawula akunandaba ukuthi isizwe sini noma ubani siyakwenza umuntu ngamunye noma isizwe sizohlawula nesigejane esinonya singamesaba unkulunkulu imihlathe nemuhwanqa amakhosi obukhomanisi abeyojumela omteni futhi abantu kubeze amatshintshi enu ubeniyoke kuthande ayikho into eningayenza ngakho yini abangalokho na ngoba nilalele into enjengalezi zinhlelo zamathelevishini emkuleni okuzibinya nesono nokushumayela odize abandayo omuye ngegama nje engakwazi ukuhumusha okungaphezu kwemvelo kunjani futhi isilinganiso esilinganisweni futhi sitafunyanwa silula lokho bekungenzeka nini na phambi kokuba kusekuseni bani ozokuvimba na uzame ibhayibheli ithi kuzokwenzeka kodwa ake nginitshele lokho akusoze kona ithinto ibanzi likankulunkulu ophilayo njengobe sesihambile ngaleso sikhathi ngakho mngane lalela uma lento isisondele kakhulu ukuthi bona isandla esikaba ojongeni ayikho into engavimba lento ekutheni yenzeke manje imelika isingeyenziwe okungaphezu kwemvelo kwenziwe kodwa ngokuqhubekayo bazabuza ngizophezu kwesiqongo sakho hamba uye ezweni ndawondawo futhi ubambe ibuselelo futhi ube nabaphendukayo abangamashumi amane ngeviki bese uyabuya emavikini ayisithupha awunabo abane isinzima esidala somiswe yintetha lokubamba izinhlanzi unkulunkulu nabaningi kakhulu nje abakhethile futhi uma ogcina esengene lokho kuvala umnyango futhi sekuphelile manje akusekho lutho olusele kodwa ukwahlulelwa uma isihawu sideleliwe futhi lapha sisekupheleni komgwaqo okungaphezu kwemvelo okuyenziwa sekuhlekwa futhi kuhlekiswa ngakho nento yokugcina unkulunkulu ufike ngamandla akhe uqobo endodaneni yakhe uqobo ethandekayo ngoba asebenze ngebandla lakhe futhi bathi ungukhonzela imimoya yabangasekho noma udeveli yini enye engasala ngaphandle kokwahlulelwa na futhi nazi isandla esiloba odongeni kodwa uma lokho kusondele kangako futhi noma yimobi uthisha uyazi ukuthi ibandla liya osithweni ngaphambi kokuba intupheko ingene kodwa uma lokho kusondele kangako kungenzeka ngaphambi kwasekuseni kuthiwaniye ngoshitho na lisondele kakhulu kunalokho oh malibusiswe igama lenkosi
The coming of the Lord is at hand.
Umphalo lotshiwe.
The writing is written.
Umphalo lotshiwe.
It is written
eBhayibhelini.
Ngizilela
ukubona.
Will you?
Ngizokwenza ngokunenga kwephimbo lami. Nemukele uJesu Kristu ngelihora na. Phendukani libabathize kwathi uPhethro lo nalo egameni likaJesu Kristu. Ngokusilela kwezono. Khona nje wakukela isiphiwo sikaMoya Ngcwele. Ukuba ithembiso ngesihlele nesabantwana benu nabo bonke abakude ngokuba likho elinye igama elinikiwe phansi kwezulu kubantu eningasindiswa ngalo ngaphandle uma kungokakristu ubungaba yimethodist ibaptist pentecostal inazarini katolika ulahlekile uze uphenduke ube ngokakristu nokristu angene kuwe ngokuzalwa okusha ngomoya ongcwele emukele kulo busuku sisakhuleka
With your heads bowed.
Amakhanda enu ekhotheme.
I just wonder this.
Ngiyamangala nje kulokhu. Bangaki phakathi lapha owaziyo ukuthi lento enkulu ibingenzeka na.
You may go to bed tonight with your wife.
Ungasho yembedeni yobusuku nomkakho. Futhi ekuseni uyobe seshonile. Wena baba nomama ungathe wange omninyane wakho eseyolala.
Nomsuku
futhi kuhlani ubhedo mnane awusena lutho. Uyokhithima wehle umkhwaqe uyothola ukuthi kwenzekeni kunkosikazi Jones. Useshonile naye.
The rapture is at hand.
Uthwito seluseduze.
The Bible is plainly.
IBhayibheli ikunikeze ngokucacile. Kuli kulomhlangano nisenethuba.
As man of intelligence.
Njengowesilisa wewe hlakanipho nabesifazane behlakanipho awulaleli ngani kulokho kubintu enhliziyweni yakho bese uthi nkosi nkulunkulu ngigcwalise ngalokho kuphila okuphakade ngoba uma umoya wakho salokhu umqondo wenhlakanipho uboshwe ngumhlaba kodwa umoya kankulunkulu ovela ezulwini ufika ungene enhliziyweni yakho futhi ukuphe umoya ongcwele phakathi kuwe.
When the tribulation comes, the Spirit, Holy Spirit, goes back to His
Maker
and go with Him.
It won't
matter what you're saying. You can
see the palate. Banga kulobusuku amakhanda enu ekhotheme emsweni balo mlayezo ungaziphakamisa izandla zakho kuKristu bese uthi uNkulunkulu ngigcwalise ngomoya wakho ongcwele kodwa uma ungahle ufike ngifune ukuhamba nawe na ungaziphakamisa izandla zakho na uNkulunkulu anibusise nje yonke indawo ebandleni ngokuyikho ngempela amakhulu amabili noma ngaphezulu izandla ziphakamele emoyeni ngalo yisoni uma ungakaze umemukele uKristu ungakwenza kulesi sikhathi ukuthi phakamise izandla zakho bese uthi Nkosi Jesu khawukele na uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise ngapha wena emuva lapho omunye futhi uyikhumbule nje Nkosi uNkulunkulu akubusise ngapha ezansi lapha Nkosi be nawe ikhumbule Nkosi amehlo ami asanda kuvuleka nje. Yakona ukuthi mhlawumbe bengizisho ukuthi ngingumKristu isikhathi eside kodwa angikaze ngikwazi ukuthi kuyini ukuzalwa ngokusha angikaze ngimemukele umoya ongcwele.
Therefore, except the man be born again, he will in no wise.
Ngakho ke uma umuntu engazalwa ngokusha angengene embusweni noma angeke ngisho awubona umbuso. Masiphakamise izandla zakho bese uthi ihawukele omoya ongcwele kuthi uma usufikela ibandla ngithathe na uNkulunkulu akubusise nenekazi angaba khona omunye ngikhumbule uNkulunkulu busiswa mnumzane uNkulunkulu akubusise nenekazi ngikhumbule uNkulunkulu akubusise wena lapha mfo semusha uNkulunkulu akubusise lapho nenekazi emumva lapho ntombi emumva nawe emumva lapho nenekazi ihawukele uNkulunkulu uma ngibona isandla silebodongeni ihlakaniphe ngokwenele ukubona lokho okushiwo kuphuma ebhayibhelini lobusuku
this is a repeat of history
futhi lokho ngukuphindwe komlando.
We're at the end. There's nothing can help. The thing is going to destroy the world and then the handsome man. There's just a few more. You might be the last one that's hard to come from. When that light comes from the darkness, it's going to be one thing yet.
That
might be you. Will you receive him tonight?
I'm going to receive him tonight. Ezithazile ngamashumi amabili izandla ezingamashumi amathathu besiphakeme manje asinandawo lapha yokwenza ukubizela i-altare ukuletha abantu ngaphambili lapha ngoba asinandawo kodwa ngizonitshela impela
yibani kodwa
futhi nilalele iphimbo lesicwayiso bani kodwa futhi nicele uKristu khona lapho enihlezi khona.
Lord, be merciful to me, a sinner.
Oh, sengihawukele isoni. Uthi ungemukele ngaphambi kokuba ngedlule ngale yakweveli lesihawu.
Before I sin my sin.
Ngaphambi kokuba ngone usuku lwami lomusa ludede. Ngihawukele Nkosi. Uthi izokwenza. Manje khulekani kanjalo. Ngenkathi ngisakhuleka kanye nani.
Blessed Lord. We're standing in a terrible condition as we read your word in the most anything hour. And may your
flesh
be saved. And your heart be saved. And your heart be saved.
But it's too late for us to be saved. Ukwahlulela sekugadlile imikibisho lethi ngitshelwayo isikhonjwe kithi
imbubhiso
ngamamayela ngamamayela ngamathani ngamathani amanda e-athomu ahlalela umhlaba kanjalo njalo engokhela ngomlilo umhlaba wonke
futhi
usezandleni zomuntu oyisoni ebhayibheli lathi ukuthi leyo yindlela okuzokwenzeka ngayo.
And we see the hand hanging on the wall. Oh Lord, Onkosi Nkulunkulu angifanele ukuzama ukuletha umlayezo onjengalona kubantu ukuthi ngiyazizwa ukuthi ngimnane kanjani ngimi lapha ukuzama ukuba ngiphathe indaba enje kodwa uzongithethelela ngengxenye yami yokungakwazi ukukwenza kodwa ngandlela thize enhliziyweni yami ngicela wena ukuba uzikise umlayezo ngendlela obungathanda ngayo ezinhliziyweni zabo ngokuba ngiyalibona ihora lisondela futhi ngiba nesihawu uNkulunkulu futhi usindise lowo ngamunye futhi ubagcwalise ngomoya ongcwele futhi kwangathi bangaba ngabantwana bakho ngokoba uNkulunkulu basongwe ekulungeni kwakho futhi bemukele ukuvikeleka enkosini uJesu kuba sibe sakithi asivikelekile besicabanga ukuthi besivikelekile wacabanga kanjalo nombuso waseBhabhiloni kodwa ngazo sonke isikhathi wawukhona isizwe esibi esasisebenza futhi kwakukade kukhona isizwe esibi sisebenza kuze kube manje sazi ukuthi bayasedlula kodwa sisemseni wabo sibandla sisemseni wabo bayakusisa kodwa wena uzothatha ibandla lakho Nkosi sithathe singenise ekunakekeleni kwakho kulo busuku futhi sibusise ngenxa kaJesu Segameni lakhe siyakhuleka. Amen. Just softly. Kahle nje umzuzu uhloniphani. Softly and tenderly Jesus is calling for you and for me. While we're singing now, take inventory on the portal he's waiting and watching. Watching for come up. Come up higher. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling. Kuba isikhathi esimangalisayo kukho kuba kwenzeke manje na kulungile nangasiphi isikhathi uhlala emi ngomumo amen ngijabula kakhulu kumazi ngijabula kakhulu ukuthi lo mzimba oyintengentenge oshabanayo phezulu lapha uzoguqulwa ngesikhashanyana ngokuphazima kwena ngiyophenduka ngibe yinsizwa futhi ukuba ngiphile kuze kube phakade abadala baye babahle lapho phakade bakhuphule ngomzuzwana wesikhathi ongayikufa uyoba esekufanele naye izinkanyezi nelanga bayokhanya bazedlula ithuba linjepho ningamxoshi uyothanda kanjani ukuba athi wenze kahle ngalolo suku lwaphakade ningamxoshi umsindisi othandekayo enhliziyweni yakho ningamxoshi makube yilo busuku Angadi abamthanda ngenhliziyo yenu yonke futhi nilungele uma engahle afike na. Oh, kuyabongeka. Anizizwa nje sengathi nikolobhekile manje ngaphakathi na. The gospel, we are washed by the water. Ibangeli sigezwa ngamanzi ezwi. Yeluleka nje eduze kwakho bese uqhawula na nomunye uthi uNkulunkulu akubusise ngizizwa ngikahle ngempela. UNkulunkulu akubusise mhambi. UNkulunkulu akubusise tathe mfowethu. Indoda ehamba phansi emgwaqeni
Manje ngesikhathi sisekulomzuzwana nje wokuhlonipha kolo ukuthi sesithe kwedlula isikhathi ukuba sibize umugqa omkhuleko. Asingikholwa ukuthi umoya ongcwele uthokoze kakhulu lesi sibalo esikhulu siza kuKristu. Manje ngitholele ibandla ngokukhulu kushesha. Ubhabhathize bese uyongena kulelo bandla, ibandla eligcweliswe kahle ngomoya, futhi lapho uhlale ngangokuphila kwakho. Yiphi imisebenzi uKristu athembisa ukuthi uyoyenza na? Wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyoyenza. Manje-ke kukhona bakhe kulapha. Manje-ke ngiyazi bangane, ngiyazi ngale kwethunzi lokungabaza ukuthi uJesu lapha. Kukhona umuntu lapha. Umuntu ofanayo ohamba eGalile. Umuntu ofanayo owanihle ngayo ngegazi lakhe. Futhi waniphinisa ngemibhimbo yakhe. Futhi ulapha ukwenza nokwenza konke akwenzayo. Ngoba uyinkosi uJesu ofanayo. Manje sikhuleke umzuzwana nje ngokuthula. Ibani semkhulekweni nje ngenkathi nisazama ukuthola umqondo kamoya ongcwele. Ngakho lo music omnandi ukuthi abantu kulokhu ukuzwa ubuhlungu kulobo ubusuku bebengathanda kanjani ukuzwa lokho. Abantu cishe abahlale esihlalweni enihlezi kuso lo busuku. Ulizwi livangeli futhi wedlula usekuhlushweni lo busuku. Ukuthi bebengathanda kanjani ukuthatha leso sihlalo enihlezi kuso. Sebeye kude kakhulu manje. Nkosi, wena owenza amazulu nomhlaba, wena owaduma inkosi uJesu obusisiweyo lapha emhlabeni, nakuye uhlala ukudwala kukamoya, futhi wena ushile ngezindebe zakhe. Mina ngikumveni ninani ngamagatsha. Umveni awuthela isithelo ngokwawo, kodwa amagatsha lithela isithelo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi wena uzosibonakalisa lo busuku phakathi kwethu. Ukuze laba bantu bazi ukuthi umlayezo osanda kushunyayelwa ovela kuwe ukuthi uyasixwayisa ukuba silungele nezinsuku zokugcina seziseduze. Kungahle kube khona abantu abagulayo abahlezi lapha Nkosi. Banike isibindi ukuze baphilise ukuba sicela lokhu ngenkazimulo kaNkulunkulu. Manje Nkosi, njengoba sizinikela kuwe njengebandla kaNkulunkulu ophilayo, yabona ngiyethemba zonke izandla phakathi lapha ziphakamile. Kodwa ngizocela wena kulo busuku Nkosi ukuba usenzele into ethize ekhethekileyo. Kodwa siphe njengamanje ukuba laba bantu bakwazi ukuzinikela nangokuthi umongcwele uzoba phakathi kwabo ngokukholwa okukhulu. Nokuthi ngize ngikwazi ukuthi ngizinikele kuwe, futhi wena ukwazi ukuthi usebenze ngeziphiwo zakho, futhi uzifakazisele wena phakathi kwethu. Ukuthi kungahle kube khona izihambi phakathi kwethu. Sicela egameni likaJesu, amen. Ngokuhlala njalo ekukhombisa isangawo ngaphambi kokwahlulela. Ngizocela befundisi nje ukuba basale lapho futhi bakhuleke. Asikhuleke. Ukuthi manje kakhulukazi kade ngishumayela. Futhi ngizocela nje mhlawumbe ninabantu lapha ngaphambili kumbe noma ngabe nikuphi ukuba nje niqale ukusho lokhu.
The Bible says that he is a high priest.
IBhayibheli yasho ukuthi ungumphristi omkhulu nokudlulayo nokuthakathakabeni. Awu, manje-ke uma engumphristi omkhulu obekhona izolo uyafana namhlanje. Manje-ke ukusebenza kwakhe okufanayo akwenze izolo uzokwenza namhlanje uma efana.
Is that right?
Kunjalo na?
So if he can be touched now, you touch him
manje umthitha ngokuzwelana nobuthakathaka bakho, futhi umvumele aphendule. Cabanga njengenkathi ema ezungeze izethameli ezinjengalezi. Ngolunye usuku wabakhona umuntu owakhuphukayo obizwa nguPetro, noma igama lakhe wawungusimoni. Uthi wathi igama lakho nguSimoni, uyindodana kaJonas. Kodwa kusukela emva kwalokhu uzobizwa nguPetro. Waphenduka waba ngubani na? Umpostoli othandekayo. Ngenkathi uFilipi efumana uNathaniyeli futhi wakupuka walibheka umisrayeli ongekho mqojeshi kuye ngamanye amazwi umkristu umuntu oqotho wathi ungaze kanjani rabi na wathi ungakabeza ngufilipi ungenkathi uphansi komuthi ngakubona owesifazane enomopho uyaphuma ubuka ezethameni babecabanga ukuthi imisebenzi yakhe wawungokatevele futhi basho enhliziyweni yabo ungubhelzebhubhe futhi wayeyibona imicabango yabo kunjalo na wathi angeze lutho ngize ngibonise ngubaba kuqala imisebenzi engiyenzayo mina nani niyoyenza ngakho ufanele uma esebenza ebandleni lakhe ngenxa yokuthi izwi lakhe manje ngifuna ukunibuza uma kulezethameli okungenani abantu ababili nobathathu inkosi izophuka ukuthi bazoba nokukholwa okwenele ukuba athinte ingubo yakhe futhi uyobuya emoyeni wakhe futhi enze impela njengoba enza ngenkathi eselapha emhlabeni ngabe nonke benizokwenelisa ukuba nimemukele njengomphilisi wenu na benizokwenza nathanini amen uma benizokwenza kwangathi anganipha ngumkhuleko wami bangikhulekani nje futhi uma ni bangaka abantu abagulayo phakathi lapha ofuna ukuphiliswa phakamisa isandla sakho ndawo zonke nje kulungile abantu abagulayo ofuna ukuphiliswa manje uma kukhona noma ubani kulendlu engi angazi noyedwa engibabukayo ngicabanga ukuthi lona ngurozela othezi lapha intombazane encane eyayihlulwa uphuzo eyabizwa emhlanganweni ndawo ndawo yayikade ihlulwa uphuzo nodokotela basebeyedlulisele phezulu yona ngenkathi ibezwa inkosi intombazane iyaza ngaze ngiyibone noma ngazi ngayo inkosi yayitshela yonke impilo yayo isimo sayo futhi yayitshela ukuthi yayisinda futhi nansi ikhona kulo busuku umkomelo womusa kaNkulunkulu ngesilo uphuzo kwaze kwathi udokotela emva kukadokotela bamenqaba ngisho nalabo abalwa nophuzo ngiyayazi kodwa ngamanye amazwi ngineqiniso impela ukuthi umfowethu ogqukayo ohlezi khona lapha efake isudi ephuma umfowethu osilethela izimbali ngikholwa ukuthi kunjalo angisalikhumbuli igama lakhe manje wayesezaza endlini yami esikhathini esingeside sedlule umfowethu boze ushulz umfowethu shulz ngaphandle kwalokho bengicabanga ukuthi ngibone umfowethu ufrex hotman imizuzwaneni embalwa edlule nje ndawo ndawo endlini kodwa sengikhohliwe ukuthi bekukuphi manje nokho ubekhona ukhona lapha ndawo ndawo uthi angazi noyedwa kodwa uNkulunkulu nazi nonke uma nje nizokhuleka futhi nicele uNkulunkulu ahlole ukukholwa kwenu ukuthi akunganyakazi muntu yonke indawo manje hloniphani ngempela okwemizuzwana embalwa elandelayo manje kholwa kuphela omani thanda futhi ngokuhlonipha konke ningakwenza nje okwemizuzwana embalwa futhi hlalani nje nithule abangani nje uKristu wakwethembisa useyizikhashana ezo lingabe lisangibona nokho ngibona nina ukuba ngi hayi omunye unge uyisabizwana somuntu ngiyakuba nani kuze kube sekupheleni kweze izinto engizenzayo mina ngiyakuzenza ujesu kristu nguyena izolo namuhla naphakade ngabe kuyiqiniso na kufanele kube yiqiniso ngithokoza kakhulu enkosini ningaphakamisa amakhanda enu uma nifisa khona lapha ekhoneni khona ininikazi elihlezi khona lapha ekhoneni ngowesifazane oyikhaladi ninikazi angikwazi uNkulunkulu uyakwazi kodwa kukhona lokho kukhanya ngaphambi nje kwesifazane manje uma inkosi izokwembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho nokuthi ukhuleka mayela nani uzokholwa ukuthi inkosi ujesu ukuba ikusize na ufanele ukuthi usenkathazweni noma into ethize ifisayo ngoba nakho niyabo bangane wena uthi awu angikuboni lokho kungenzeka ukuthi ubungeke wakubona ngikubuka ngokuthe ngqo wena uthi awu mfowethu Branham uma ungakubona ngemizwa yakho ngingakubona nami oka upawulu wakubona lokho ujesu esesimeni sokukhanya nalabo ababekanye naye abakubonanga niyabo umeke wabona inkanyezi kukhanya okwabaholayo kodwa akekho omunye owayibonayo
it's just far some it's gifts
kungokwabanye nje yiziphiwo
the woman has sinus trouble
owesifazane uphethwe amankanga kunjalo
you also have heart trouble that's exactly right
uphethwe inhliziyo futhi kunjalo impela.
Listen.
Lalelani igama lakho ungo bakubiza ngo S.
Your last name is Upshire.
Isibongo sakho ungo Upshire.
You live on North
Kenya gato nomgwaqo u Cleveland.
Your address is 1264. That's exactly right.
Ikheli lakho lithi 1264. Kunjalo impela.
You touched something, lady. You know you never touched me.
Uyazi awuzange uthinte mina.
That girl sitting next to you there.
Leyo ntombazane ehlezi eceleni kwakho lapho. Iyakhuleka naye.
And she's praying for somebody else.
Futhi ikhulekela omunye umuntu. Futhi lawo ngumama wakho.
And she has
futhi inokuthize ungalungile emaphashini ayo.
Futhi ukumene
ngokuthile nalona wesifazane lapho. Umalukazana wakhe.
And your name is Margaret. That's right.
Negama lakho ungumagret. Unjalo.
And you live at the same place.
Futhi wakhe endaweni efanayo. Ngiyakubona oza futhi ungena. Utabangani ngakho mnumzane indoda elandelayo ehlezi lapho.
Ngiyakholwa
ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu na.
You do?
Yakhona na.
If the Lord will reveal to me.
Uma iNkosi izongimbulela ukuthi ini inkathazo yakho zomemukela na.
You have stomach trouble.
Uphethwe yisisu. Unjalo.
If that's right, stand on your feet.
Malokho kunjalo yima ngezinyawo zakho.
Correctly.
Wiko.
Your preacher.
Ngumshumayeli.
Sizathi
wena uthi ubuka izingubo zakhe ngumfundisi. Kulungile. Nangaphandle kwalokho.
Ukona
ukubheke ukuthi ube yipresbyterian kodwa ungumshumayeli upentecostal kunjalo. Amen.
Ukuliswa
kwakho yimizwa. Ukona okwenze isilonda sakho siphelile.
Go home and be well.
Hamba uye ekhaya usinde mfowethu. Amen.
Have faith in God.
Kholo uNkulunkulu. Ungangabazi nje.
Ucabangani
uthezi khona lapha na.
Yes.
Yebo. Uyakholwa na? Uyakholwa ukuthi ngiyinceka uNkulunkulu na? Noma ufuna into ethize uNkulunkulu na? Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi yini oyifunayo, uzokholwa ukuthi ungaphezu kwemvelo uyenziwa na? Uyakholwa ukuthi kuyikho impela uJesu abezokusho na? Yonke inhliziyo yakho na?
You have a growth.
Unesimilela.
And that growth is on
your head. Unesimilela sisenqulwini yakho.
Njalo. And you also have stomach trouble.
Kanti futhi uphethwe yisisu. Sibangelwa ngokusuka esimweni sokugoliswa imizwa. Kunjalo. Igama lakho ungu Eva May.
Redman.
Redman isibongo sakho.
You live at a
wakhe emgwaqeni ongumgwaqo u 1378 West no 13. Uyiqiniso lokho. Uze wazi ukuthi inceka kaNkulunkulu leyo intombazane yakho encane ehlezi lapho. Uyifunela umkhuleko. Leyo ntombazane encane inemimongozini. Uthi phuma kuyo uma ijabule ngokweqile noma ikhala kakhulu impela. Longu isho kanje iNkosi.
Leyo
mfana omncane ungumfowabo. Unjalo. Mfana omncane naye umfunela umkhuleko. Ukhathaza ukukhumbelana. Uthi wehle kakhulu impela esisindweni. Maduzi nje futhi akazange na. Longu isho kanje iNkosi.
The white woman.
Owesifazane umhlophe ocheze iqeni kwakho. Ubonakala sengathi uthikameza into ethile.
Do you believe, sister?
Uyakholwa tathe na?
You believe God has sent his son Jesus Christ.
Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uthumele indodana yakhe uJesu Kristu ukuba amemezele esizukulwaneni sabezizwe ukuthi uyeze masinyane na?
You have a gland trouble yourself.
Ukhathazwa izindlala ezikuphetheyo.
Also a colon trouble.
Nokukhathazwa inani futhi ukhuliswa imizi.
You're not from this city.
Awusuye wakule dolobha futhi.
You're from Detroit.
Ungowase Detroit.
Nombolo
yakho lapho owakhe khona umgwaqo uFendler 12134.
That's right. Detroit, Michigan.
Unjaya Detroit, Michigan.
You're not Italian. Ungowase
Italy.
Your name is Viola.
Viola.
P-O-L-O-F.
Polofba. Khola uNkulunkulu bese wemukela lokho okucelayo.
Ucabangani
phansi ngaphanani yakholwa ngenhliziyo yenu yonke na? Wena ke ninikazi elincane elihlezi lapho na? Yakholwa ngenhliziyo yakho yonke ninikazi elincane ekugcineni lapho na?
Awu
omunye phakathi kwenu akunandaba. Ucabangani wena lapho eduze kwakhe ngona? Yakholwa ngenhliziyo yakho yonke?
little mother
said,
what do you think about it? You believe in the Lord Jesus,
and he
is supposed to be
in
you do? Maybe
you're going to be able to do it. Ukutakanjelwa kwakho ngamalunga omzimba kuzokuyeka. Ucabangeli mnumzane na wena obayizele ngezandla zakho. Yakholwa ukuthi uNkulunkulu ubengakuphilisa ukhathazweni kwakho inhliziyo. Akusindise na. Yakholwa ukuthi uzokusindisa na. Walahlezi ongibukayo lapho. Yakholwa futhi na. Ufuna uNkulunkulu ubone ukukhathazwa inhliziyo futhi awuzange na. Yebo.
And you had diabetes also.
That's right. You believe
God will make you well. And you have.
Don't you believe?
Have faith in God.
Kholo uNkulunkulu.
What down here? You
search for me.
You believe? You believe?
You believe?
You should
have
been healed. You should have been healed. You should
have
been healed. You should have been healed. You believe in the Lord Jesus? But you're praying for somebody else now. That's your brother. And he's
Wisconsin.
He just had an operation.
Oh, he's gone.
Half of it was taken out. That's right. You believe?
And you can receive what you asked for.
Oh, blessed be the name of the Lord. I will praise him. I will praise him. The Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood hath washed away his stain. Blessed Lord.
We pray now that you will be praised. The Lord bless you.
Amen.
Hallelujah. Amen.